degmada Buuraha Kaba ayaa waxa uu muddooyinkan dambe waday dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida garoonka diyaaradaha, wadooyinka, buundooyinka iyo goobaha danta guud ee bulshada loogu adeego, isla markaana lagu fududeynayo isku socodka dadka iyo baabuurta. Waxaa hadda dib u dhis ka socda wadooyinka kala duwan ee dhexmara magaalada gudaheeda, kuwaas oo markii hore shacabka iyo gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen, isla markaana caqabado ku ahayd horumarka magaalada, maadaama kaabayaasha degmada Buuraha Kaba muddo ka badan 30 sano aysan helin wax dayactir ah. Qaar ka mid ah shacabka iyo bajaajleyda degmada Buuraha Kaba ayaa soo dhaweeyey dhismayaasha ka socda magaalada.
Wadadan isan argaasan, wadadii oo iskii raasi Baarbanooda ilaa ay soo quwaay. Alxamdulilaah, wadadan jajabsanaaytii maasha allah. Inkastoo de laamina saar may banayn lamid etaa, iyadoo laamina saaran mayba weelay. Awalkii oo roobka oo meelo biyo dege la ku wareegaday, saas oo kale baawar hubin oo hagala isdhiba jarnay baawarta hataa iniyo gaduwa maamuse meelo karaabanto hayti. Alxamdulilaah, hadda waa dadaal hayaa maamulkaana, khaasatan gudoomiyagana iyo taliyaha ciidanka booliska, taliyaha ciidanka daraawiishta. Maasha allah, niyo sidiisa kafayla iyo ku sugaan ilaahay, ku sugaan tiidii kalena ayba ku sugaane madaxda wadanka nin ku maayto iyo iskaashadan ganacsatada saasoo kale makamaarna ka jaran unano geeg dadki gaadiidka wadankan ka isticmaalaayo mise dadka ka qaadayo mayba ciidanka faraasanaa. Wadadan haddana nin soo gaay waa wajidu koowaad ukan wajiga lamaad noob ilaahay ara ini laamina nin saaro wadankan si hornamo leh unan ku noolano. Taa maamulka degmada horta aad iyo aad aan mahadsanyihin, sababtoo ah degmadan samaada jirna maamulo badan ah mareen dad lankasta waqti shee macnaha horumarka deere degmadaanana hadda roogta heligiyo jaan qaada lahaytay caalamka la jaan qaada lahaytay roogta maamulkan maybalyaasada haddiisan kuwadan si kafayla yaasiyanka rajeeyana ma rajeynta kuwad ilaah iskala afwan qalada gali. Tan lamaadna geega maamulkanka maadiyaana saasan ku bee
shaqay ilaani maasha allah geeg iidanka faraxsinye farxadaan walaha ka koobmaas male maasha allah geeg wadadaan inin dhisay oo wadadaan hayti godad badan hayti alxamdulillah horta geeg farxadaan ma koobmaas ana waxa dhalinyarada tim dhalinyarada bajaajleyda oo maasha allah wadadaan ama magaaladan walbadan iska bedeli sida oo elboran inin dhisi walwal waxyaabo badan iska bedeli magaalada faleedii iidan qurxi maasha allah geegna haddana siisan baargaaytaan waliba nin sameeya ahee wadadii oo hayti wadadii magaalada gudisha alxamdulilah geeg iidanka inta badan kelyaagan horta iidan kareen hadda maasha allah hadda siraabtan hakani meelo badan aa iska bedelay sida quruxda ee magaalada dhatiye maasha allah wallaahi farxadan geeg maxakoomaas waluna haddaa koomaan male maasha allah saxda oo magaalada tim unoo ahaa dhalinyarada bajaajleyda maasha allah horta farxadan farxad xakoomaas male maa geeg wali aralahay ciidanka maxsantiin oo walwalba haddana in sameeyteen sida hadda wadadan hadda inta badan isan ka dadaalataan wali siin ciid iyadanka maxsantiin asiin aralahay intaan inka badan isiin rajee maamulka oo hadda degmada Buuraha Kaba ee khaasatan sida taliyeen sandheeraha gudoomiye la isaamo ciidanka faraxsanya oo haddana in sameeyteen wadadan maasha allah siin taageer gudoomiye
ana laamigii lugano qarahsiyay dhibaato ii bilay niwadi maasha allah geeg walni soo biyay wada jir ilaan taa maray baark ila kan wal isku soo biyay eeno sidinada amsano quruh ee yana nin ku soo biyay ee diidan ka faraxsanna maamulka degmada Buuraha Kaba hormarshe siduu saadun wada ee diidan si wadeen hoojiyay may balina khair allah si sidii oo wada dhanyin galnyoosho iska haysadan iniyo mana eediyadeena soo saadaano hormarsho horon si bilaariyan yamaana an rajeeyana gulwaan yaaro fadi dhibaato in ku nijituun ku qabni horta eediyada maana walbadan noo ku galdanaay marwelba loogu suubiyanay ena kalan jaatadii oo ii bi badan rafaad iyo ku qabni adma sha Allah eediyadan koroona mootada raaha iska maraayto ogol sokonta bariimiya ku soo naada teersa ku artis ku soo na ma sha Allah limu ku qabna hada.